Niko, hi, kama vipinjo basi tucheze. Sufurai, mimi na wewe. Iwe dry, ama mixwe kwangu zugeze. To enjoy, mimi na wewe. Tulivyo endana, tunavyo fanana. Kama pacha mimi na we, mimi na we. Acha leo tushereke, kuwe na we ni yangu ndoto. Wene chuki wa kereke, tupeyana mapenzi moto. Moto, 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 moto. Pole pole ndo nazidi kulewa, ila ukinipa pole pole ndo nazidi dogewa. Penzi zidisha pole pole ndo nazidi kulewa, kila ukinipa pole pole. Leo tujenge historia, tukalale sikizidi bia. Kila moja na wake, wengine hawajatulia. Nami sina mapepe, nafata unachoniambia. Uwe mbele nyuma, kiono kishika ndo nani kuna. Leo pombe nyama, na kukikucha mziki unazimwa. Acha leo tushereke, kuwe nawe ni yangu ndoto. Wene chuki wa kereke, tupeyana mapenzi moto. Moto, 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 moto.